dunia kisirani mbona hauoni maumivu yangu siku na mchana mimi natafuta Mola nisaidie dunia kisirani mbona hauoni maumivu yangu siku na mchana mimi natafuta Mola nisaidie dunia kisirani mbona hauoni maumivu yangu siku na mchana mimi natafuta Mola nisaidie dunia kisirani mbona hauoni maumivu yangu siku na mchana mimi natafuta Mola nisaidie uchungu wa mwana juae mzazi ninajua hayo amekupata wasomesha mtoto maliza shule anakutoroka umefanya harusi ya kufana watu wamejafuri furi umetumia fedha nyingi mke wako anakutoroka dunia kisirani mbona hauoni maumivu yangu siku na mchana mimi natafuta Mola nisaidie dunia kisirani mbona hauoni maumivu yangu siku na mchana mimi natafuta Mola nisaidie dunia kisirani mbona hauoni maumivu yangu siku na mchana mimi natafuta Mola nisaidie dunia kisirani mbona hauoni maumivu yangu siku na mchana mimi natafuta Mola nisaidie wengi wamekimbia Mungu baki ni laki mimi 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 marafiki wamekimbia Mungu baki ni laki mimi wengi wamekimbia Mungu baki ni laki mimi familia wamekimbia Mungu baki ni laki mimi wengi wamekimbia Mungu baki ni laki mimi Kisirani mbona hauoni maumivu yangu siku na mchana mimi natafuta Mola nisaidie dunia kisirani mbona hauoni maumivu yangu siku na mchana mimi natafuta Mola nisaidie dunia kisirani mbona hauoni maumivu yangu siku na mchana mimi natafuta Mola nisaidie dunia kisirani mbona hauoni maumivu yangu siku na mchana mimi natafuta Mola nisaidie.